exclusive from MalawiChews.com. Another one.
Panu ndatenga matenda. Panu, malo anu, bomalino, pamene ndidatengera matenda, sindisangalala kumva za ilo, ndinyasidwa poliona, sindifuna kupondapo, panu ndatengapo matenda panu. Ndinabwera panu kuchokera kutali, ndoti ndachita kukwelera matola patsikula usiruli, wopusa kwambiri kundakto wa matola ndakwera patsikuli, bwanji sana ndiuze kuti malo atha ngali moto lake sinka datenga matenda ine. Opepera kwa basi drive wa matola amenewa, bwanji sana ndinamize kuti mafuta atha sinka napitilira ndi ulendo mpaka kudzatenga matenda, panu ndidatengapo matenda panu. Ndi zomaima kuti muguleza kudya pa boma lino zimandinyasa, kapena zomaima malo aliwosa mboma lino kuti mutaye madzi zimandiyipira. Boma la usiru lino bwanji silinakhale ku Mozambiki, panu ndidatengapo matenda panu. Ndinafika atu ndilibe ndalama panu tsimikizani. Ndinathamanga pa ototera ndithu kazikasha ndalama zomwe zidanthandiza kutenga matenda. Wa usiru ndithu munthu amene anayambitsa maganizo ozayika ototera pa boma la usiruli, sankadziwa kuti ototera itha kuthandiza anthu ngati ine kuti ntenge matenda. Sasamba ndithu amene anadzasiya ndalama mu ototera pa tsiku limeneli, sanangokhala bwanji kuti dzandiuze kuti ndilibe ndalama sinkanatenga matenda ine. Ndalama zomwe zinantengera matenda ndinatenga pa ototera yake iyo. Chibanki chawo nachitulukaso ndi madana ndizopusa. Boma lino pokhala lopusa singwirizana nalo, panu ndidatengapo matenda panu. Abwana mwetu lilo tangamba kamwe ndidapeza malo ogona. Ndalama zili nthumba ndidapeza rumu pakona. Kape ndithu uyo amene anawapatsa kaya kuwagulitsa enye ake malo ogona ndidatengerapo matendawa malowa kuti amangepo malo ogonera alendo. Bwanji sana wagulitsa asinodi kuti amangepo mpingo, sibweza anthu akulandirirapo Yesu malomo ndigawira matenda. Ndikuti bade ndamene anamulangiza mwini wake wa malowa kuti bizinesi yabwino ndi malo ogona alendo. Bwanji sana mulangize kuti yabwino ndiyogulitsa thobwa, sibweza tatsekula malo odyera anthu nkumadzimbidwapo malo mwachinyumba ndidatengerapo matendachi. Anthu opusa ndithu asasamba makapi akwanu kuno ngati kuli kumudzi kwanu, anthu anandigawira matenda panu. Ndenkamamva nduna zachuma kuti ayikapo chitukuko pa boma lino ndi malusikana kwambiri. Boma lomwe lina ndipasa matenda nsonkho wanga ukalimangireso chitukuko, ukuti mati kufa kawiri kupusa kwenikweni ndisamamve nawo za zitukuko zomwe mmafuna kuchita panu. Mutha kuzaluza voti yanga panu ndidatenga matenda panu. Ndechinatulukira chitsiru china ndidalitsa ndi nthendacho. Amwene chikumwetulira chinandiuza chakwanitsa kuwanamiza mkwatha wachiko ndi ake tisangalale. Ndechina chena alu chitsiru icho chimanunkhira zedi. Opepera ndithu mlimi amene analima thonje lomwe anapangira zovala zomwe chitsiru china chena patsikuli. Tidzirisa amadziwa kuti thonje lake akadzagulitsa atha kudzapangira zovala zomwe zidzamukhale chitsiru ondigayira matendayo mpaka ine kukhera dovu. Ndikuti mbutuma ndithu ndamene anapanga chiganizo choti botolo la perfume anagula ndi kudzola kape anandigayira nthendayi libwere ku Malawi kuno, bwanji sana litumize ku Mozambiki. Sibwezi nditakopeka nkununkhira kwa thupira amene anandigayira matendayo shuwa. Zose nchabe sasamba wankulu ndamene anapanga zoti malo ano akhale boma, akanakhala kuti siboma sitikanagwirizana nda amene anandigayira matendayo kuti tikakumane pa boma sinkanatenga matenda ndithu, chifukwa nduti boma la usiru boma la ukape lino. Panu ndidatengapo matenda panu, sindifuna kupaona kamadutsapo ndimafuna kusanza. Mwana wanga sindingamulole kuti wanda aliyense walino la usiru boma kungokudziwa kuti umachokera mboma lino. Ngati ndikuchonga mayeso kaya nkuma interview wala kwakale, panu ndidatenga matenda panu. Mama chitsiru china ndipatsa matenda icho ndechina ndidyeraso. Chinayamba nthumbwana kenako ati pachepa tilowe mkabanga tisanagone. Ndetina upapira atu mowa tinausuta. Chizeleza ndithu bwana wakampani yopanga mowa, omwe analamula kuti mowa tilina mwapa tsiku limeneli ubwere kuboma lino. Bwanji sana utumize kuboma lina suka nanditengera matenda kaya. Ndithu wopanda nzeru chindere chakufikapo munthu amene anatsegula bala yomwe tinaledzebwa moyi. Tidzirisa amadziwa kuti bizinesi yake njothandiza anthu kuchita kusaweruzika mpaka kutenga matenda. Ndithu nzimwale bamani wa balayo, bwanji amatipatsa mowa tikayitanitsa. Tuti bwanji sama tikakamiza kumwa zosalezeretsa kapena kutilalikira uthenga wabwino, sibwezi titasintha. Ndi onsewa bamani mwini bala opanga mowa ndi chitsiru china ndigayira matendachi kumudzi kwawo mkonkuno. Chifukwa chache nduti la usiru ndi bomali linandipanganira kundipatsa matenda. Ndimaona ngati ndifa azungu anandininkha otalikitsa moyo mankhwala mwandilira. Ndi wina nkumatiti ime ukoze, ukoze kuenda atu nditu, ngati galimoto ndi yanga sininga ime baboma la uchikape lino kutu uzita ya mazi, uwata ya momuno ndilibe nazo nchito, pano, ndidatenga pumatenda pano.
You're longer falling climb, we dance without a... Exclusive from MalawiChoose.com, another one.